For sure.
Said though you need too easy.
For sure, for sure.
Yeah. Akunanga kubishana na idu una agree. Kauna kana ushambi one vile two au ski. I'm the one wanapiga nyanga two na three. Naifanya nika nimetumwa shinda ni ya nyumba. Uwezi ka cool breeze. Mikono eka juu na ufreeze. Huku mtani mindo dream ya rap I'm new at least. Lazima nizidi ku succeed. Live and direct. Na inategemea nani ana sign check. Na realize real life yangu ina sound flex. Nolizwa when Shin City na come next. Nimekuspoil na zile vitu mukupea. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Na jona safa kila time upotea. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Nika ini therapy session your mind yani. Yeah. Legacy tena si vile unate manicheda. Jealousy kawendo kusema hii kazi ni better ite se forever kasi vosi basi wallet inone. I mean shoot for penthouse not for mezzanine. Na need ni pull up na machine inaka kama machine marashik toka Island unainusi obabini. Unaweza nipata kwa mlima juu zao zuu kwanga chini. Hatuwezi kama li zao zuu kwanga hizi ni flow za kizing. Aziharakishwi utangoja zi drop tu kama pin top one. Nime say aje nina say come tu ako within. Anajua magazine cover nyimki wa chuo somehow nkopa juu bado. Nimekuspoil na zile vitu mukupea. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Na jona safa kila time upotea. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Cheza. Nimekuspoil na zile vitu mukupea. Therapy ulikuwa una need. Money talks. Yeah.